le fedemle gam fam famtinore huwobe kude ballabi adama der nokkure wala funa leddi Nigeria supporte dole fedemle man billaji be sawrotiral sonde kebol lawol kudeji ko nafata amin billaji yare ko demgal wonan dalila manga je be wurtinta ma der moggal ko gadata sonde hosugo yare ko marbe demgal be nafu wawan wada imbe be woni der billa wona do fotta be billa faddugo be soende hebugo lawol yeccugo ko billata be be kebol jawabu ko bo soende hebugo bayanuji je handi ha do balla je ballitobe innu adama don wada ko bo koydum no hebirta sawrotiral watu balla do demle ha mari haje fu do hauti be hautugo gureji be babal notugo je kondei be kudeji fere je awan wadugo na sai be gite be goddo man ba der demle ko mo famata a fonde de ko kebi der ballinde fu dem demle lestu kon gam fama be wolwata demle man accai be ha bawo watu jamde je demgal ha der widi tol sari sari gam tokkira asali demle gam ta wadda sanadu wurtingo be nastugo der mobgal ballaman karfuji maudi TWB Northeast Nigeria language map by local government area TWB Northeast Nigeria language map by primary language TWB communications dashboard internally displaced people in Northeast Nigeria by IDP site TWB four simple language questions gam haje eltol ebiditol TWB MSNA language data can help humanitarians communicate better with affected people usain laru lenguru TWB gam lefede wolwito to don mari haje beddane bayanuji ha dodo ko bo a heba no fasirobe demle chaka lesde Translators Without Borders wallititta ha wakkere ballitobe innu adama ha nukkure wela funa Nigeria yalte babal do Nigeria at translatorswithoutborders.org NRC Norwegian Refugee Council IRC International Rescue Committee Plan International DRC Danish Refugee Council UKAID Department for International Development bayanuji di don tokkana kugal wallite daga nukkore balla leddi UK diga gomnati leddi UK ra'ayiji be hokki ha der bindi di ta kosa dum lata do lawol fere ko kosa dum do sawralji ko dole jaboto na ra'ayiji man do holla di dadi gomnati leddi UK man ba gomnati leddi UK hosata hakke ko be naftira be bayanuji di be ko di waddi